This is an MUT Radio podcast.
Make sure ukuthi ke uyazilungisa noma ngabe laptop noma ngabe yini ezokwazi ukuthi ke ibhale record as we have our mothers here in studio kusuku ke olukhulu usuku lo mama. She's already here umama umfundisi umfundisi hayi umama umfundisi umfundisi Ndwandwe one of us one of abo mama abahlala nje besondla khona la endlini zomsakazo ku MUT Radio. Ngikubingelele ngikwamkele mama
ngiyabonga kakhulu umsakazi ngiyabonga nobuhle ngiphinde ngibonge futhi kuAyanda Dlamini. I've got two presenters.
Yes,
ngisho ukuthi nginamawele.
Yes,
ngosuku lo mama mina ngithola amawele.
Hallelujah.
Ngibingelele omama emakhaya, ngibingelele omama emsebenzini, ngibingelele omama emgwaqeni. Lapha nje bekhona ngithi Happy Mother's Day.
Hallelujah.
Ngibingelele abafundi base MUT, ngiyanithanda kakhulu bafundi.
Hallelujah.
Yabona nje into yomfundi yokuba umfundi. Ngibingelele kakhulu ileadership yonke yase MUT management yonke bese ngiphinde ngibonga kakhulu ithuba lokwengena emsakazweni i-channel.
Amen.
Yokuthi sambise indaba zikaNkulunkulu eseshilo umsakazi unobuhle ngingumfundisi uNdwandwe egameni lika Jesu Christu wase Nazareth ngingakhohle ukubonga ngiyathele esikhungweni sami.
Amen.
Isikhungo sami lesi bakithi MUT ama 2000 ayazi ka ama 2000 sasisho njalo sithi millennium. Hallelujah.
Amen.
Ngibingelela umphathi wami we department yami umama Ngongoma ngiyambingelela egameni lika Jesu Christ wase Nazareth ne team yami yonke yase exam. Amen.
Amen.
Ngokukhulu nje ukusithoba sizoya ezwini lenkosi ngoba lithi izwi lenkosi kuyodlula izulu kudlula umhlaba kuncibililika izintaba kushimifula nabantu baphele emhlabeni kodwa izwi lakhe liyohlala limile njalo. That's how I believe ukuthi kukho konke engikwenzayo kodwa God first.
Yes, amen.
Hallelujah. Incwadi sizoyithola incwadi ka Genesis chapter 2 uverse 15 kuya ku 18. Ngibheka nje isimo uma uhulumeni wasihlonipha ngalolu suku ukuthi usuku lomama kuvuka into ethi umama uyathela.
Yes.
Umama uyimbewu eqhubekayo.
Yes.
Kuvuka into ethi kimi lembewu konje iqalephi? Njengoba ithela njengamanje kusho ukuthi I'm talking about seed bearing. Iyathela imbewu iqhakaze iziphinde ibe imbali. Hallelujah. Lapho ke I'm including amadodakazi ethu.
Amen.
Ezi omama. Ngibuka lento kamama ukuthi akusho ukuthi usunomntwana. Kodwa ngenxa yokuthi unesibeletho you are a woman. Yingakho sithi umama uyazala.
Hallelujah.
Ekuzaleni uyazala physically, uyazala spiritual.
Amen.
Uthola ukuthi umzali. Ngilapha nje ngizozala.
Hallelujah.
Lenkosi ngilikhulelwe ngizolizala ukuze lo olamukelayo kube ukuthi umukela into ezelwe ezomsiza empilweni yakhe.
Glory. Amen.
Genesis chapter 2 verse 15 kuya ku 18. What is the source of the women?
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded man, you are free to eat from any tree in the garden,
yeah,
but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
Amen.
For when you eat of it, you will surely die. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.
Yes.
Nayo ke indaba engithanda kakhulu ukuthi esebabekile esayibekile indoda ensimini yase Eden. Before abeka indoda ensimini yase iteni, uqale wayilungiselela ngomhlaba. Wayilungiselela ngeyitshalo ukuthi idle iphile, wayilungiselela ngemfuyo. Yes. Waseke esethi uNkulunkulu sengizenza mina ke manje through indoda. Amen.
Amen.
Wayithatha indoda ogama layo uAdamu wayibeka ensimini yase iteni, wasethi lensimi inakekele udle konke okuphakathi kuyo, kodwa isithelo esiphakathi nendawo ungasidli ngoba isona esiyokwenza ukuthi ukwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. And musu dlile uyakufa nokufa. Ngenye indlela instruction kaNkulunkulu lithi iBhayibheli, iBhayibheli engilifundayo, God commanded him not to eat esithelweni esiphakathi nendawo.
Amen.
Indaba ke isilapha ke umuntu mese yedwa phakathi kwezilwane. Lonke uhlobo lezilwane ongalicabanga, ama giraffe, ama zebra, ama lions, even izintuthwane. Manje umuntu lithi lenkosi uNkulunkulu umthola enesizungu umuntu.
Hallelujah.
Umuntu usekhona wesilisa kodwa unesizungu. Izilwane zikhona azimsizi ngalutho. Kodwa uNkulunkulu uzwakala ethi ngiza kumenzela umsizi. Uma sekwenziwa umsizi uNkulunkulu ese creator umsizi another man. Kodwa oku umuntu wesifazane. Lithi lenkosi uEva uNkulunkulu akamenzanga ngendlela njengeka Adam. Wabe sekhipha ubambo kuye uAdam. Uma uzofunda lencwadi uzoyithola kahle uGenesis chapter 2 ukudalwa kwabantu.
Yes.
Uma ke sekhipha ubambo kuye just only one rib. That rib was that Eve was created by one rib.
Yes.
Okusho ukuthi umuntu wesifazane uphume wabayisimangaliso ethanjeni nje elilodwa. Kodwa waphuma waphelela. Ngizokhuluma ngosuku lomama. Usuku lwabesifazane esithi i-Mother's Day okusho ukuthi nohulumeni ubonile ukuthi siyadinga ukuhlonishwa ngoba si-special senziwe ngento e-special ithambe eliqinile nalento yokuthi u-Adam ubekhona nezilwane zikhona kodwa unesizungu usetholelwa a suitable helper.
Yes.
Okusho ukuthi I am a suitable helper.
Yes.
You are a suitable helper.
Amen.
If umuntu wesifazane. Hallelujah.
Yes.
Kodwa manje isimange sesenzeka ngikhuluma ngecreation, ngikhuluma ngesosi yomuntu. UAdam walaliswa wenziwa ioperation kwakhisha uEva, kwaba negazi uNkulunkulu elimthele ezandleni zakhe lo muntu. Into esiyenzeka ke manje lo Adam umelele evuka. Ha unkosi yami ukhuluma izwi uthi lona uyithambo lamathambami lona uyinyama yenyama yami into ethi ithi kimi Adamu ubone ngani into ebiyenziwa kuwe ngoba manje nangu semuhle phambi kwakho. Hey sibahle phela singabantu besifazane.
Hallelujah.
Hayi sibahle bakithi sibahle. Ngiyangithi mina umuntu wesifazane aka maintain ubuhle bakhe ngokuthi azinake azithande aphinda gqoke kahle.
Yes.
Hallelujah. Silapha e-studio nje e-Muti Radio sigqoke kahle futhi sibahle.
Hallelujah.
Asidingi ukutshelwa siyazazi. Ngoba enye into eyinkinga kumuntu wesifazane ukuthi angazazi ukuthi ubani. Aluze i-self esteem. Azalindele ukutshelwa womunye umuntu ukuthi wazi wamuhle.
Yeah.
Especially abasha bethu balinde ukutshelwa abesilisa. Yabona umuntu aluze i-self confidence until azatshelwe womunye umuntu ukuze ayibone ukuthi hayi ngiphelele ngi-right. You are suitable umuntu wesifazane. Akudingi ukuthi uyozuhamba ufuna ukuthandwa nayi noma yikuphi. Ufuna umuntu ozokutshela ukuthi umuhle uphelele.
Yes.
Yabona nje uNkulunkulu wabona ukuthi hayi Yesu khona indoda kodwa isadinga umsizi. NgesiZulu ke mina njengoba nje ngikhuluma isiZulu indodakazi from indoda.
Yes.
Le ndodakazi sinkulu kunalo.
Amen.
Hayi miskhola bangithola abantu. Isinkulu indodakazi kunendoda. Ngenye indlela kunezinto indoda engakwazi ukuzenza kodwa owesifazane okwazi ukuzenza.
Amen.
Like ukuteta awubakithi ngaba isimanga kuthiwa bayasikwa. Bangakhala kudumi wodi Kodwa thina siyasikwa sibekezele. Ngithe imbewu iyaqhubeka, siyateta, siyazala. Sizala ngishabantu physically. Indoda ingamemeza kugcwala izinkani. Wabona uNkulunkulu ukuthi he needs a suitable helper. Even we generation of the generation. Yes, inembewu. Kodwa thina simumathe imbewu. Size siyinakekele singaphandle imbewu. Kanti siqale ngaphakathi idla ngeumbilical cord. Idle kuwe. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osifazane ukuthi noma esekhulelwe angayazi indaba yakho omunye adla uphuzo oludakayo.
Yeah.
Udakisa ingane.
Mm.
Ngoba ingane idla kuwe.
Yeah.
You are a suitable helper. Nizosho njalo nje ekseni ukuthi umuntu wesifazane zithande zinakekele kakhulukazi khona lento ke angazi ngayibiza ngokuthi yini abantu wesifazane most of the time bayalida even nala kwi ambahestezi ave behlakaniphile wobona mekuthiwa kuyagraduatewa bangakanani abesifazane bangakanani abesilisa ngenye indlela uNkulunkulu usiphe konke even nala estezi asisho ukuthi abantu besilisa abahlakaniphile kodwa awuze kwi trend ubone ukuthi hobani kahle kahlaba lidayo awuze kwi graph namhlanje sinonjiniyela namhlanje sinabo bonke abantu abanye ba drive itimela bakwazi ukugibela ngisho endaweni ezinkulu because uNkulunkulu baphe konke hallelujah physical and mental
glory
ngizothi nje glory kumuntu wesifazane hallelujah
amen
you're listening to you know what's up MUT radio shape and own your future.
Please, ladies and gentlemen, stand on your feet and welcome Pastor Nathaniel Bassey.
I'm a piano jams, killing it on MUT Radio. Shape, shape, and own your future.
That was I Am Loved by Mpumile Dwaba and Brandon Trace. And before that, we had Ntokozo Mbambo, Ingoma as Before Your Throne, featuring Nathaniel Bossy. So I would like to welcome you back to MUT Radio. So the time right now is 22 minutes after 11. And as I said, we are at MUT Radio for Interfaith. So, and I am Uayanda Dlamini, the co-host, working in conjunction with Unobuhle Goba, the host.
And we're still in it, the Mother's Day, the big day for Abo Mama Betu, for Imbogodo. We really appreciate them, Sonje. Today, we have to do something. If emandleni akuhlangani kahle, make sure ukuthi nje uyakhipha okusenhlizweni yakho. Kunamazwi othi bangabuka khulu umbono ukuthi ayithola indawo lamazwi lawo aqhamuka from heart to heart. So enza okungaphezulu ke kwesipho esibonakala ngamehlo. So make something, do something for your mother. Appreciate your mother. Having a mother is the most gift, I mean, I can consider as umuntu. And I've seen abantu ayanda uthola ukuthi umuntu is now blessed, utholile ukufunda, wa graduate, uyasebenza, unemoto, unomuzi, but then uthi mangabe sebegoduka bonke behamba uzwe nje ukuthi khona le pain kuyena. I've seen nje omunye nje khala ukuthi nje umama akasaboni konke lobu buhle uNkulunkulu asengibusise ngabo. Uthola ukuthi nje kunama occasions enzakalayo, but kunesikhathi la yena uyakhala, yini ukhalelani, ukhumbula nje ukuthi hey, ukube khona umama, kube nezimo okubonayo ukuthi lezi azimdingi omunye umuntu, kodwa nje zidinga ukuthi nje ngizocamela kuma, ngibone uma, ngizokhala kuma, ngilethe inhliziyo yami kuma. So having a mother is the greatest blessing. It's very important ukuthi ke umhonorishe uma wakho, umthande umzali wakho, nokuthi nje uma ngabe ubona ukuthi ukhathele, uthatha amanzi umgeze nje iy'nyawo, usho ukuthi ma ngigeza ngamanzi nje awom noma lukewarm, ngiyazi ukuthi ke after lokho uzokwazi ukuthi uthole ubuthongo. Simple act akhombisa ukuthi ke you appreciate your mother. Umwashele nje izinto obonayo ukuthi hayi yabona lokhu mama naye angakwazi ukwenza, but ye ngoba uzele phela ngikhona akakaphumule. So we have to love our mothers. We have one of them la endlini zomsakazo. Sinabo ke omakoti abancane ke in Christ. Uthola ukuthi umuntu uyahamba uyemzini and akakutholanga ukuthi ke akhulise umzali, akakutholanga ukuthi ke abe nomama by his side. So we have mother here, umfundisi Ondwandwe, esithanda nje ukuthi simnikeze ithuba ukuthi ake nje anikeze ama step noma ama guidelines to all the young mothers asebe ready noma ke asebe khona emizini yabo.
Hey, ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngiphinde ngibonge Ayanda and Nobuhle.
Amen.
My presenters.
Amen.
Wayithinta indaba enkulu, wayithinta indaba enkulu yokuthi noma usunakho konke kodwa ushoda ngomzali okumama. Leyo nto isilonda isingapheli, kodwa ngokusizwa inkosi uyanyapheka.
Yeah. Oh yeah.
Angazi ukuthi benazini basakazi bami ukuthi owami wahamba ngina 16 years emhlabeni.
No.
Kodwa ngokusizwa inkosi.
Mm-hmm.
Ngila engikhona njengamanje, nami sengi approach ukuba ugogo.
Yeah.
Ake ngiqale nami ngibonga madodakazi ami angihlali nawo akude kakhulu emavasithi nasemsebenzini. Yes. Kodwa ngiyabonga ukuthi bakwazile ukuthi bang appreciate, bangisendela ilokothi ezinhle ngosuku lomama. Nginamawela ami ke nami uNtsino Li.
Oh yeah. Amen.
uNtsino Li. Ngizokhuluma phansi kwesihloko somakoti abancane. Ukuthi bangasizakala kanjani esimeni esinjengaleso, ngoba omunye ngempela ngempela akamazi umzali kodwa uma wakhe akasekho emhlabeni, omunye ukuthola ukuthi umshiyile nje.
Yeah.
Izolo nje kade ngiyoshumayela komama kwi-conference ngikhuluma yona lento yokushiywa kweingane. Umama nje ayishiye nje ingane ahamba yohlala nomyeni wakhe omusha akhohlwe ingane.
Yeah.
Ukuthi umonakala ungakanani awudala enganeni.
Yeah.
Ingane iphenduka ibe ngekagogo ekhona umama.
Iphila.
Iphila. Ezinye zezinto ezikhubaza isizwe sethu. La komakoti abancane, ngifuna ukuthi mina into yokuqala ake siye la ezwini Isaiah 31 verse 10 kuya ku 12.
Yes.
Uthi a wife of noble character who can find, she is worthy far more than rupees.
Yeah.
Verse 11. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Her husband.
Yes.
Underline.
Amen.
We are hlonishwa ngaye.
Amen.
Verse 12. She brings him good, no harm, all the days of her life.
Amen.
Akhathaleki ke ukuthi ugogo umakoti.
Mhm.
Akhathaleki ukuthi umncane umakoti.
Yeah.
Kodwa ke okwamanje ngicela ukukhuluma nomakoti abancane ngoba ngaba nalomusa wokuthi ngishade ngo 21 years.
Yes.
While uma wami engasekho emhlabeni ehambe ngina 16 years. Ngifuna ukuthini ke komakoti abancane. Lokho kufundiswa ekhaya kubambe.
Mhm.
Okuhla ngithi ngeke umzali wakhe akufundise okubi.
Ngeke.
Ngeke.
Lokho okufundiswa ekhaya kuyikho. Uzohamba nakho uze ufike nakhe emshadweni.
Amen.
Hey, akuzwakali.
Kuzwakala kahle. Amen.
Lokho nje okufundiswa ekhaya. Kunento ke enye eshayayo kulesi sikhathi sethu samanje.
Mhm.
Sokuthi sometimes umzali uyasebenza umzali wakho makoti osemncane angithi ngikhuluma ngawe
yeah
usemncane wena ukhula ubunomuntu osiza ekhaya so awukwazi ukuyilungisela umbhede
yes
ngoba kunomuntu osiza ekhaya awukwazi ukwenza washing ngoba kunomuntu osiza ekhaya awukwazi ukupheka uyalimala
kakhulu
bazali bantu besifazane ingane ayiqala ukupheka ino 10 years bese kuthi iyakwazi ukupheka lento ingisizile mina kowami umzali kwakuze kube ngathi akangizali kanti uyangifundisa kwakube ngathi uyazi ukuthi uyahamba emhlabeni ngoba lokho angifundisa khona yilokho engiphila ngakho namanje
amen
even ezami ingane ngiyifundise lokho ukuthi kuphilwa kanje iphika inkinga emshadweni uthola umuntu ahamba yoshada phela nibahle nje
yes
angithi niyabukeka
yes
kanti omunye ubukeka nje akachithi kwamanzi ekhaya megezila shiya kanjalo omunye akalazi ibhodwe ukuthi thintwa kanjani nje ukuthi kuphekwa kanjani ngoba kunomuntu osizayo ekhaya noma kunomcimbi awukosa kodwa inkosi yami ngithini ngalena yalaba abasemabhodweni amnyama angithi nenyama ngaphakathi seyithanda
yes
iphekwe lapha emabhodweni amnyama bese kuba khona laba abamasaladi uyonakala khona ongezukwazi ngoba uzothi uphuma uyoshada insizwe uzoyithola esikhungweni insizwe uyithola emsebenzini ikonsa kanti yasemakhaya kuqamba uyafika emzini uthi ngiyahlupheka Aya uhlupheki yilokho bekufanele ufunde ekhakini kusafana nalokho
wangakufunda
wangakufunda ngesikhathi lo mama o mother in law wakho uyafana nalo wakho u biological mother kuphela usuzothi wena akakufuni ngoba ukwenzisa imsebenzi kanti imsebenzi ayenza akwenzisa yona ile na ubuye obufanele uyenze ekhaya phela ukwazi
amen
Awukwazi ukwenza imsebenzi.
Yeah.
Ithini ke into wemakoti abancane ithi indoda iyahlonishwa ngawe. Hawu bakithi, uyazi khona iteme ngengilizwe ngisho emateksini ngisho kuphi? Ukuphi? Uzobuya nini? Uba lokhuluma naye. Uba lombuza ngathi ubuza ingane encane. Hawu awusabuyi ngani phela? Hayi kuyathotshwa endodene.
Yes.
Kuyathotshwa. Lithi izwi lenkosi uAbraham uSara umkakhe wayethi inkosi noma ngabe ke izinga lempilo ama levels phela yahluka ngithi
yes
elika baba lithe ukuthi kancane li below elakho the standard of living kodwa kusalayo baba
yes
ngiyangithi ke mina into eyangisiza ngihamba endleleni nomkhatshwa yile ethi Unfortunately, usesenkosini.
Oh yeah.
Yile ethi eyintombini eyiningi wabona mina.
Mm.
I'm so proud of that. Ngoba wabona mina, zaziningi wabona mina. Boma kota bancane iyekeni lento yokuthi musushadile bese kube ngathi usuthole konke.
Yeah.
Awutholile konke. Kuyadingeka kube nezithelo ezizovela kuwe ukuze indoda yakhe ihlonipheke.
Yes.
Mina nje ngifuna ukukhuluma ngami. Kwakuze kushiwo kusho obaba badala obabezala bami bethi hayi kodwa ingane yethu iganiwe. Ngoba kukho la ibengangeni khona esilungini ngiyangena esintwini ngiyangena emabhodweni amnyama ngiyangena kwawe silungu ngiyangena iphini fake into nje fanele ihlale ingqanqa wemakoti
glory amen yey
angazi ukuthi ngithini hawu uyafika ubaba usafaka igown nama slippers ngeyikhathi zantamba ama wena awukagezi uthi akwenziwe njani. Ngoba phela nuka iperfume kube ngathi khona lapha duye khona kanti cha ukhona la ekhaya usebenze wasebenza wasuyageza wasubamuhle nina ke phela niphinde niziphophotheke phela ziphophothe ukuze ayitshele ukuthi kanti uhambile kanti cha uyazi kwenzani lokho kudala umona kuye ukuthi ahlale ekubeka entendeni ngoba uyitshela ukuthi lo muntu ke wahamba bambona phandle.
Yes.
Indodwa iyahlonishwa ngenxa yomkakhe zisho njalo izagatete wana ngithi.
Yes.
Makoti abancane iyekeni lento ngiyaphinda yokuthi musushadile bese uya relaxa bese uyitshela ukuthi sekuwena wena hayibo bayabuka buka phandle bayabuka buka namanqa namanqa khona
ayazula zula. Yes ayazula zula
ayazula zula ba amanqa angithi ngiyathiwe thina sibaningi kakhulu imajority abantu besifazane baningi kwedlula besilisa.
Yes
nanka namanqa musukurelaxa. Ngoba nanka amanqa afune iinkomo ezifile afuna uyabona amanqinyoni le inaphuzi wempire ivampire
efuna
ama omnivorous.
Yes
musa kugrelaxa ke ngoba kuzoba ihlazo phela nakho usebona omunye ukhona kanti wayithande wena inkinga yakho nezandla zakho ayikwazi ukusebenza nenhlonipha yikho nokuyithanda akukho. Ngithandile umculo kade icula la before ngene uthi ne identity yami kuwe nkulunkulu. Uyabona iidentity asingaluzi identity asingaluzi futhi character. Uyiluza kanjani character makoto semncane la kwi family ukhona obaba khona omama umndeni nje wonke khona naba abafowa bobomyeni nama no sisi neingane zakhona nje nezakho ke wena usufuna nje family yakho kuphela
ish
umfica umuntu ephila nefamily yakhe
usuyaqala
uyabehlukanisa nanodade wabo
bona izinto
hayibo phela lishile izwe engilifunde eqaleni uGenesis chapter 2 uthi uAdam wathi lo yithambo lamathamba kodwa ifamily yaqhubeka ngithi bazala banda kwazi kwafika nakwigenealogy kaJesu njoba sikhona nje uJesu naye kwathi ufakwa kwifamily yakwa Maria eNazareth.
Yes
asizokwakha ama families asingezi ukuzowabhidliza.
Amen.
Uthola umfana angathi umfana ubaba phela manje lo baba akasezwani noma wakhe akasezwani nodade wabo ngoba nawu ne influence bad influence uma seninobabili phela endaweni yenu usukhuluma kabi ngabasemzini no nabo futhi omama abamusa ukuzonda izingane zabantu zifika zingenze lutho how iexperience owabanayo uhlukunyeza umameza la wakho usuzohlukumeza nengane yabantu ingenze lutho uqambe yafika nje umakoti usebekwa amabala engenze lutho umakoti yileyo nto nje sikhuzayo bakithi ukuthi isizwa ke siphile kahle njengoba uNkulunkulu ayesidalile wathi niyokwanda nigcwalisa umhlaba uyabona igeneration nje into kaNkulunkulu kumnandi emhlabeni nane provision as provide ngayo yokudla nayo yonke into.
Yes.
Akube mnandi bomakoti emzini. How awusaphaki sekufika basemzini kodwa bakini. How bakithi yashinqandweni.
Yathi
bekufika bakini qhashi inkuku. Kodwa umamezala uma lapha
ngithi amabhodwe.
Ofihla amabhodwe makoti ayibo nangokudla nje phela inkonzo leyo. Yabona nje Mother's Day nje ayihlangani family kudliwe.
Yes.
Kudliwe nje ukudla nje nakhona kuyinkonzo. Lento ethi kudla kuyinkonzo nephasika uJesu wahlala nabo ekamerane eliphezulu badla. Wahle pulisinkwa wabaphuzisi wayini okuyisimboli yomzimba wakho ozohleshulelwa thina okuyisimboli yegazi lakhe ukudla bazalwane kubalulekile ha unkhohliwe bakithi interfaith ngiyabingelela interfaith emuthi interfaith detoxo ngiyanthanda bakithi blue and white
hallelujah glory
mazayoni ngiyanthanda
thank you so much siyabonga kakhulu there is a pastor Ndwandwe ngiyathanda nje ukuthi ngimbuze before size with the word of wisdom 1 minute of her time umaisa khona la endlini zomsakazo ngiyathanda nje ukuthi nje anikeze lo makodi othi hey mina ngazi ukuthi igazi lamhlaphe libe njani noma ke elesilwane noma elani ngithema ngifika nje emzini ngabona ukuthi hey angifunwa umuntu so njengom makodi ke okholwayo funa a react kanjani noma a respond kanjani towards that predicament
Oh, ngiyazi ngajabula nobuhle umsakazi wami. Lento ade ngikhuluma ngayo izolo kwi-conference.
Yeah.
Phela ngithi wena uyakholwa.
Yes.
Indumiso.
Yeah.
Mm-hmm. Ubadla nje ngendumiso. Kuzwakale nje umakoti happy worship umakoti. Hawu thina sasishanele izintuli ke ngesundi igceke emakhaya. Kuzwakala uhlabelela.
Yeah.
Oh, kuzwakala uyazi ukuthi ngalokho uwisa ngisho izinto ama obstacles.
Yeah.
Ama barriers abezokuvimba. Yes. Avela uJehova ngenelele.
Yes.
Usekishini nje uyabonda amabhodi wakho. Hallelujah. Uyabonda ukudla uphaka ngesmile wonke umuntu ofikayo umemukela kahle. Uyabona ke lento yokungathandwa. Akekho ithandayo.
Yes.
Lento yokungathandwa. Kodwa sometimes iyazenzakalela.
Yeah.
Angithi khona lento ethi angisimali ukuthi ngiyothandwa abantu bonke.
Kunjani?
Kuleyo situation ke noma kuleyo challenge wena wenza njani ubadla ngothando?
Yeah.
Bengakufuni benjalo ngoba kungenzeka ukuthi abakufuni nje khona omnye sisters
abamazi
osalile or abamaziyo uyabona
yeah
phela isiphithiphithi siyenzeka nje khona la khona bebemthanda kunawe kwasho ukuthi uAdam uthanda lo Eva wakhe
yeah
qala lapho ke inzondo awunalutho wena awunalutho nje ngithe umuhle uphelele inkinga ileyo ukuthi lo bebemthanda kungenzeka ukuthi babe funa kushada yena wangashada kwashada wena wena nje sonke isikhathi smile uthi nje I thank God for my marriage and nomyeni wakho umthandazele ngike ngikhuluma izolo ngathi khona ivideo yayitrenda la ba uyathandaza umyeni uyathandaza nonkosikazi ugxeka umyeni umthandaze kanjani umuntu umgxeka phambi kwakhe angithi wenze iphi lapho
Oh ngosiyami umthandazela kanjani?
Uthandazela umuntu ezwa uthi awu baba ngicela le ndoda bakithi guquke hawu izothina indoda thandazi ngekho ngene ekamereni ngekho thina ke sikwenza isifafaza igazi lika Jesu yonke into igazi lika Jesu siyafafaza uzothe fika nje bese mbambile amandla igazi lika Jesu selimbambile nawe uzuxakeke uyazi ukuthi kade ngiza la nje emsakazweni ngibona nje umuntu wesilisa uphethe ngo carrier bag kwa Woolworths kukhona nekhekhe uyabona ukuthi lezo zinto uzoyibona sezenzeka nje kalula ungayisayicelanga kodwa kubalekile umthandazo
thandazele
ekusithekeni okubalekile futhi musukuzonda forgiveness noma ngabe umuntu ukwenzeni hlukana nenzondo ngoba inzondo ivala nezinto zakhe izibusiso zakho ngenxa ukuthi wena uyazonda awusamkhulumisi nosqwiza Hawu umuntu omkhulu kangaka udadewabo omyeni. Hawu bakithi. Hawu samkhulumisi no mother in law owakuzalela lo muntu. Kanjani? Noma izimo zishisa kodwa wena bekezela uthandaze ubathande.
Amen. Thank you so much Pastor Ndwandwe. Noma ke izimo zingafani zihamba zihamba ubona ukuthi sesihlukile manje kodwa ke qhubeke ubekezele ngoba ke ungumntwana kaNkuluNkulu ke uqhubeke futhi ubathande ngoba nothando luyakhulekelwa 0861608832
This is a MUT Radio podcast.